want to do something different, really different, you know, and I want to have enough guts to do that.
Yeah, since a boy fear one never, never.
Yeah.
Bongo come and dead, bongo come and dead, yeah.
Ooh.
Bongo come and dead, yeah.
I see them changes, I see nobody but me, I see them faces. Nazona sura ziko happy hindo message. Wambie tupo kama lucky wenye daydream. Kwenye hili game I wanna fly go far kama fly over. Hawana ukali oh god tumesha wachoka. Na hii safari no ma wamesha dondoka. Wanango jakokotwa na gari lisha ngoka. Check it, bongo kama states. Mambo yako fresh, siyo tena case. Najona mwepesi na gadi kasha bless. Levels are offset. Kambale na teleza, tushkiki na sebenza.
Ooh, cheki bongo kama states now. Ooh, cheki bongo kama states now.
I wanna get million deals, ice chain freeze. Niwe donate free, kama Pablo real.
Cheki bongo kama states now.
Yeah, wanana bank, bank. Kama wako Florida kila sehem, hem. Kisha nuka chawida, they feeling shame, shame. Wakiona wame maliza, mina cheki na mida. Time telling my nigga Masachi Medusa, yeah. Nivaye Gucci mvaye Fendi na ugenigusa. Uu, machomo wa gun na pasu wapa utankute. Yeah, na wenagu bloody wenye itikeli suma sele za wenye mamba kiwaki wana waza pisi mibugati. Mana mwana kuli fundi ndo mwana kuli get. It's a dangerous. Nobody can change the way I'm moving. Na I can be danger kuzidi nyagume si wali pamia. Na wacha na kume chombo inachochea. Na wachi ya vumbi na fiu, fiu.
Yeah, bongo kama states. Mambo yako fresh, siyo tena case. Najona mwepes, na gadi kasha bless. Levels are offset, kambale na teleza. Sishkiki na sebeza.
Ooh, cheki bongo kama states now.
I wanna get million deals, ice chain freeze. Niwe donate free, kama Pablo real.
Ooh, cheki bongo kama states now.
Bongo kama states, bongo kama states, bongo kama states, bongo kama states. Mambo yako fresh, mambo yako fresh, mambo yako fresh. Bongo kama states, bongo kama states, bongo kama states, yeah.
Take care of each other.